penalty. Tell me
si wacha mkupitia moto. Najua nivyo nani takasa. Si wacha duniani kuona chuki. Najua they hated you first. Chapo na uvika na thikika na tupwa chini. Bali najua umeshinda yote. Kwa haya yote nina imani ya kwamba wewe we huniachi. Najua kwamba
cause I know that I won't get stuck.
Won't get stuck.
Wakati wangu wa matarajio ni ushindwa kuwa patient. Najitabiria na kujipa moyo. Naomba subira. Kisha najihisi uwepo wako nami. Kwenye hali zote imani yangu iko kwako. Kisha najihisi uwepo wako nami. Kwenye hali zote
tembea na mi.
Unatembea na mi.